kigari anataka bajaji niite atoke mbali tawa kwanza wa pili ndo kwake huyu kimwali kaniganda na mimi ni wake nimekubali moyo wangu na mwili vya kwake baby wana mimi kwa baridi kizini kumbate sije nipiga chini ukafanya majirani wanicheke uno kata nata dada uno kata nata dada nalonga nalonga na yeye nachonga nalonga na yeye nalonga nalonga na yeye nae nae kiswa 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 swali kiswa kiswa swali kiswa 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 swali kiswa kiswa swali walimbuku kwa bata walika kokote twatwanga mapicha mapenzi hayana na rika nyosha nyosha mama vunga 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 sana kwako mimi si walawa nyonga nyonga mama miuno zaidi ya jana atuzidi kugandana tabisa Tata, nata, dada. Uno, tata, nata, dada. Nalonga, nalonga na yeye. Nachonga, nalonga na yeye. Nalonga, nalonga na yeye. Nae, nae. Kiswa, kiswa, kiswa swali. Kiswa, kiswa swali. Kiswa, kiswa, kiswa swali. Kiswa, kiswa swali.
Alone mwewe. Pono cha udele
Uno kata Nata dada Uno kata Nata dada